Sele wons Kuchi mwenzi ndiye kwatu Good up
Sounds of DJ Sniper, ladies and gentlemen.
Yeah. Nebo yeni ripo ni urimba putauka. Lapa we mushuma nika pasa mauka. Niba nyonya full mtwiti tuofunga mayuka. Wakamba vena kamba bakucha vena luka. Kwa tpazeti pina buisha kwa tana size. Muti shinka fiva lishiva na makaisi. I'm your good upset chonko mi Mr. Nice. Swagi yeni fara waisi babonzi price. Nirifuru plusi tina mpeta ni manaya. Unga shoke buwanyi mzuri pina mataya. Hapa ni osivika niba team power. Sunga seke naini ngatwi na tuchawa. Iseni hivonse faukuba city matcha. Tie vita mwaiche tapanga poche matcha. Sunga wishe pipu na isi mwaiche ndisiveni. Uzalenga che etuale teva mini.
Yeah, nivire wansa pa isai wa team power. Kuchi mwenzi ndiye kwatu. Mta kwatu kuchi mwenzi.
Zivigo diana maizi.
Mta fire. Amonto nga kapendele boy. Pa black lipu ntimpana janga kale boy. Jini mulipu batino tija ye uziba boy. Clean lipu ntiseba zamda ntiseba diamba. Kwesa malami fulu pupa kuma mine. All these things in my life that's mine. M2Q follow me, little late palette boy, no na miss. Not every day for the past I could chase. Daily profess, chipanga start a boy, na drama zili fake. Chitamanga na broma, boy in vazona. Langal outfits boy in jays a kucheza. Kariwa dick, kiwa fika. Batistine nuka boy, nistiatia. Balistiatia boy, palinjaka. Balinjaka boy, palistiatia. Never get down. Pakata bebo itika pite. Pasenzila boy, tipiteko. Hailifu boy, nifindiko. Yeah, nivile wakse bro. Kwa team nani.
That's bro. Yeah, you know what it is in New York. It's in Zakuchi.
Sounds of DJ Sniper, ladies and gentlemen.